Remember where you come from. Now music published, don't see old.
1, 2. Standard man
all the way.
Lisa funny way. Noti lelo iriso, malo iriso. Apa manje kuzafunika na baso. Ivi viliso, vijati viliso. Muzani pesa kumo. So nilikumova. Yelele, yelele, lirikumova. Si eni chape. Kumova. Nile kumova, ine. Kumova. Nde ya kujalo. Kumova. Kapeshe siche.
Nikapumuka ni mamvira kopetia. Pari mitondo tatonsera po mayega. Sopa sini kwa nisa ukamba weka. Nichikudire nga kudina kapola. Ndepene mapainti ya makola. Saturday nishina nola. Nikambila muka wechiri nipakandola. Phone call picking up nani. Mashwari vari kumbuyo kwa van. Kula box full of savana. Na kumamba chizaka yambo utira tika fan. Pondi pari boring. Teineka dori. Makamaka ngati wapi anga magori. Uzina maifi sinka mwodi. Nikondo vina zaba nyodi.
So nilikumova.
Yelele yelele nilikumova. Siye ni chape.
Kumova.
Nile kumova ine.
Kumova.
Nde ya kujalo.
Kumova.
Kapeshe siche.
Kumova.
Nilikumova.
Kumova.
Nilikumova.
Faya 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 faya.
Chinda. Niligila kuchinda.
Nifuna chabe kupema kuwa nuku apologize.
Nika abuela bajibanda. Yalila bajibanda. Kutama roundi bajibanda. Abaya bajibanda.
Nika abuela bajibanda. Yalila bajibanda. Kutama roundi bajibanda. Bajibanda.
So nilikumova.
Yelele yelele nilikumova.
Siye ni chabe.
Remember where you got from. Zambian music published, don't see old.